to be loving, caring and honest, so nice and gentle. Ebyaddalanga mulungi eyafubanga nnyo n'ansanyusa obulabo nanjiiza ne tuba n'amaka agasanyusa ag'ekombesa nanga naye kati kiki ekyakutuukako
Shop
and
we
kuba,